Kristo aragarutse arivugira ukuri kwe. Ibaruwa ya gatatu, igice cya gatandatu. Kuva ku gika cy'ijana mirongo itandatu na kane kugera ku cy'ijana mirongo inani. Icyibukwa mu imanyura ry'umugati. Guhara umubiri we ngo atuzanire ukuri. Igihe kigeze cyo gusangira n'abigishwa banjye Pasika y'Abayahudi, nkora ku buryo tubasha kuyirira twese hamwe mu cyumba cy'amafunguro kigari. Nari nzi ko bwari ubwa nyuma ngiye gufungura ku byo ku isi. Sinshaka gusubira cyane mu ibono numva ry'iryo joro. Numvise ngize agahinda kenshi ko kuba ngiye gusiga abigishwa banjye n'ukuntu bari baranyitangiye. Muri njye ako gahinda gahindana n'ubwoba n'imitima irwana. Nkajya ngira ntya nkumva umutima wanjye umfitiye impuhwe nyinshi. Numvaga nta n'umwe wumvise ibyo nagerageje gukorera umuryango wanjye n'igitambo nari niteguye kubatangira. Yohani yarimo abara nk'uwari uhari inkuru y'ijoro rya nyuma ry'Abayisirayeli mu gihugu cya Misiri mbere y'uko bahungira mu butayu. Agaruka ku mabwiriza ya Musa kuri buri mutware w'umuryango yo kwica intama itagira inenge igatekwa ku buryo runaka, amaraso yayo bakayasiga ku nkomanyizo z'imiryango y'inzu zose z'Abayisirayeli, ngo kuko muri iryo joro abamarayika bari kuza kwica abana b'imfura b'Abanyamisiri n'amatungo y'amariza yabo yose. Mu mvugo iryoshye yibutsa imiborogo y'Abanyamisiri igihe babyutse basanga muri buri muryango abana b'imfura bose bari mu kiziba cy'amaraso, nta n'umwe warokotse. Bwari ubwoko bw'inkuru ziteye ishozi narwanyaga nk'izitagira agaciro na kamwe ku muntu ushaka ukuri kwisumbuye mu byaro. Nkibaza urugero nyarwo abigishwa banjye bari barumvise igihe nababwiraga se wo mu ijuru n'urukundo afitiye inyoko muntu iyo ivi ikagera. Bashoboraga bate kwishimira igitekerezo cy'abamarayika bica abana b'uburiza b'Abanyamisiri, kandi nari narababwiye ko Imana Data yari urukundo. Ariko Abayahudi bari baramye bahihibikanywa no kumena amaraso ngo bahongerere ibyaha byabo. Na Aburahamu ubwe wahanze umuryango wa Isirayeli yari yaremeye kujyana umwana we w'ikinege mu butayu ngo amwice amuture Imana ho igitambo, igitekerezo gipagani kandi giteye umujinya. Nibuka ibitambo by'amatungo byaturwaga mu hekaru. Kuri njye n'ukuntu nakundaga ibiremwe kamere byose, uwo mugenzo wari ishyano. None dore nari ngiye kwicwa kuko nari naratinyutse kuvuga amagambo y'ukuri. Nanakwitegereza ukuntu ari gake nari narabashije gutambutsa ubumenyi bwanjye, nkibaza icyatumye noherezwa mu butumwa nk'ubu. Numva ikibatsi cy'akanya gato cy'umunabi n'umujinya kirimo kirivanga n'ibyiyumvo by'urukundo nari nsanganiwe abo bagabo. Nibazanya akantu k'ubuninuzi, ikimenyetso nyacyo nashobora kubasigira ngo bazakibukireho inyigisho zanjye igihe nzaba ntakiri kumwe nabo. Niba barashoboraga kwibagirwa vuba bigeze aha inyigisho zanjye zose ku rukundo rwa Data, ahubwo bakishimira inkuru iteye ishozi ya Pasika y'Abayahudi nkiri kumwe nabo mu cyumba, nibingana iki bajyaga kwibuka maze gupfira nk'umugome ku musaraba, urupfu rurusha izindi zose gusuzugurika? Nuko binzamo ko ubwo kumena amaraso byabakoraga ku mutima, nabaha amaraso ngo bajye bayanyibukiraho. Nyiri muri ibyo bitekerezo byo kuninura, mfata umugati ndawumanyura maze nkuhereza intumwa zanjye mbabwira ngo nibawurye. Ngereranya imanyurwa ry'umugati n'imanyurwa ry'umubiri wanjye ryari imbere maze mbasaba kujya basubiramo iryo manyurwa n'igaburwa ry'umugati nk'uburyo bwo kwibuka ihara ry'umubiri wanjye ngo mbazanire ukuri. Ukuri ku byerekeye Imana n'ukuri ku byerekeye ubuzima. Ukuri ku byerekeye urukundo. Babonye meze ukuntu kudasanzwe, barekera aho kurya, batega amatwi, bafata wa mugati bawurya badakoma. Hanyuma mfata igikombe cyanjye cya divayi ndakibazengurutsa, mvuga nti buri wese asomeho, kuko cyari ikimenyetso cy'amaraso yanjye yaragiye guseswa, ku mpamvu z'uko nari naratinyutse kubamenyesha ukuri kw'imibereho. Mbona ko imivugire idasanzwe yanjye hari aho yari yakoze ku mutima. Nta gucuranwa, buri wese amira agatama, nyuma ahereza mugenzi we, ariko bakomeza guceceka. Bumvaga nkomeje, kandi nta mpaka zindi nari kwihanganira. Nuko mbabwira ko umwe muri bo yari agiye kungambanira. Mu mutima numvaga ikibimuteye, kandi nari nzi ko uruhare rwe rwari ngombwa mu byari bigiye gukurikiraho. Nta kindi yarimo akora usibye gukina mu mwanya kamere ye yamushishikarizaga. Nari nzi ko azababara cyane, nuko numva mugiriye impuhwe. Ariko ibyo bitekerezo sinabitungura, ndabyihamanira. Mvuze ko umwe muri bo yaragiye kungambanira, nkanabwira Yuda guhaguruka akajya gukora vuba ibyo yagombaga gukora. Abigishwa barakanguka, bibaza niba koko bwari ubwa nyuma dusangira. Ubu noneho hari uguhungabana gukomeye kw'imitima, ibibazo byinshi ndetse no kunyijujutaho, ngo kuko nari nabajyanye mu mutego nk'uwo. Ikindi bibazaga uko bazamera maze kugenda. Bibazaga uko bagaragara mu muryango ndamutse mbambwe. Bati tugiye kuzahabwa urw'amenyo, ngo nta muntu uzongere kwemera ijambo ryabo ukundi. Agahinda kanshegeshe kubera uko kwakirana ubwikunde akaga nari ndimo. Mbahamiriza ko batagombaga kugira ubwoba kubera umutekano wabo. Bajyaga kuntererana ntibagire aho bahurira n'ibambwa ryanjye. Mbagira inama ko nyuma y'urupfu rwanjye batatana bagasubira muri Galileya. Ibyo Petero biramubabaza cyane, aragagambuka, arahirana ubukana ko atazanyihakana na rimwe. Ariko nyine yarabikoze. Urukundo rwose nari naragiriye abo bagenzi banjye, ibyo nari narifuje kubakorera byose muri iki gihe nanjye nari ngezweho, biba byituwe kutumva ndetse no kunangira. Bari bababajwe gusa n'uko bazamera. Nta jambo ryo kumpoza, nta butabazi, nta kubabazwa n'ikigeragezo cyari kintegereje. Ndatekereza nti mbega ukuntu umutima w'umuntu ari urutare. Hazagomba guhita ibinyejano by'akababaro bingana iki mbere y'uko abantu babasha kurenga ibikomere n'akababaro bwite ngo bumve n'agashweshwe k'urukundo n'impuhwe ku bandi bagira byago babarusha kuba habi. Nuko nubwo nari nashobewe bya cyane ndetse nanakomeretse kubera imyakirire yabo y'ubwikunde, ntibyambuza kumva abigishwa banjye no kugerageza kubatera guhagarara gitwari imbere y'ahazaza, kandi mbasezeranya ko nzaba ndi kumwe nabo iteka n'igihe bazaba batakimbona. Umurimo nari naratangiye wajyaga kuzakomeza biturutse mu buzima bukurikira. Sinajyaga kuzabasiga bonyine. Bajyaga kumenya no kumva ukuhaba kwanjye, kandi icyo kikababera ikiramiro. Mbabwira kuzakomera ku mibukiro yabo y'igihe twari kumwe, mbateguza ko hari benshi bajyaga kuzakomeza mu bumenyi nari narabahaye, ariko hari buzabeho n'intarutsi zizashakisha kwinjiza mu nyigisho zanjye ijwi ry'uruhererekane karande n'imitekerereze isanzwe. Amagambo yanjye yajyaga kuzagurekwa ku buryo bizarangira atakirangurura ukuri k'umwimerere nazaniye isi. Mbabwiye ko ibyo bizababagira igishyika ndetse bibakura umutima. Numva umutima uraruhutse kuko ibyo byanyerekaga ko inyigisho zanjye zitari zarabaye imfabusa, ko zitari zaraguye mu matwi azibye buheriheri. Nuko bansaba kubabwiraho byinshi, ariko nzamura ibiganza mbabwira ko ibyo ari byo byonyine nashoboraga kuvuga.